na kufa, eni kuite mpaka kufa. My own, yo teme, mo bebe, jina gani la peke, ni kuite wewe peke. Nichajifanya ukiburi kugombana na we, ila kipimo changu cha uzuri mtu afanane na we. Umarufu pesa changamoto, ukiwa na vyongali umtoto, kukuowa we ni kama ndoto. Nice kama nimeshinda loto, na nilicho kundua
kapo yetu ya mama, ya mama.
Hatari wakinyeshe mvua,
minawe samba mama.
There is something about you, girl, I can't live without you. There's no secret inside you, when I'm standing beside you. You're my beautiful onyinye, ifo mame, I'm feeling you every day. Chiyo mame, now you make me to fall in love, obimo. Anticipating your special touch, obi mo. If I could define the way I feel, kuja kwako we, ima kwa na ifedi mwaga na hadi, finally on the way, ichorira pundua,
kapo yetu ya mama, ya mama.
Hatari wakinyeshe mvua,
minawe sa mama.
Audhu bilahi mina shetwani rajim, ata tukikesha club wa subuhi tupo gym. Nampenda tena na muheshimu, mkata shongo kipenda mwite ndimu.
Bombo clat
mamacita, te quiero tocar a mi amore.